kulungile ngabele nayi lena ngekuluna ngiyabonga mnumzane yebo mnumzane kulungile ngiyabona ukuthi abenokuwawazi uncane muva lapho futhi ngakho sanibona ekuseni bangani ningizwa kahle muva lapho na lokho kukumisile ngiyabonga ngempela ngingumuntu onenhlanhla kulokhu kusa ukuza lapha kulomsamo emva kobufakazi obuhloniphekile kanje osebunikeziwe ukuzama ukubeka nje kuncane futhi ngalokho asebekushilo kulethe izibusiso kithi njengoba sikujabulele lokhu ukusa manje ke qaphele abanye babo bebeka kakhulu kulungile mnumzane ngabe lokho kungcono na namanye indoda lapha ukuthi bakhulume kanjani futhi ikakhulu onke yebo bonke phezulu lapha ube nobuqamile ngempela bufakazi ubunamandla ngikwazisa kanjani lokho lobo bufakazi ubuhle benkosi manje sizoyezwini futhi mina kuleli viki ngihlesile enhlizweni yami ukungabagcini abantu lamahora amabili noma amathathu behlezi bengilalele ngiyanitshela ukuthi kungani ngingenza lokho bangani angifundile futhi ngingakhuluma kuphela ngokuphefumulelwa manje indoda enemfundo uma iphefumulelwe nayo kodwa ngingakuchaza ekhuluma ngakho ngemfundo yayo idonsa amagama azokwenza abantu bazi ukuthi ikhuluma ngani ngaphandle kwemfundo ngimele ngithathe izifanekiso zemvelo futhi ngizwakalise ngokuphefumulelwa nginakho futhi lokho kukwenza kube lukhunyana ngezinye izikhathi ukuba abantu bakuqonde ngempela sithola ukuthi ngaphazamiseka kakhulu ngakho ngaze ngathola ebhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ezifanayo izindlela ezifanayo siyaqaphela nje kuJohane uMbhaphathizi lapho singenakho kuqoshwe phansi ngemfundo yakhe bese-ke ngenkathi ephuma ehlane uqala ukukhuluma inhlangano yakhe ibandla langalolo zuku futhi siyaqaphela ukuthi wakuzwakalisa kanjani wathi nina nzalo yezinyoka yabo yilokho ekujwayele imvelo nehlane ngamanye amazwi yinto ethize eshelelayo nenobuqili nekhothisayo manje enye indoda kungenzeka ukuba yayikwazi ukuba yehlise elinye igama ebeliyosho abakhosisi noma elinye igama ebelingalisebenzisa kuzokalisa lokho kodwa uJohane wasebenzisa igama elithi inyoka ngicabanga ukuthi wonke umuntu waqonda ukuthi wayekhuluma ngani ngakho wathi ningaqala ucabanga ukuthi phakathi kwenu ukuthi singaba kalokhu futhi singaba lokho ngoba ngilitshele uNkulunkulu ngakwazi ngala madwala lapha yabo hayi abanye abakhulu uNkulunkulu angakwazi ngala matshe wakuzokalisa ngemvelo kanti futhi imbazo ibekiwe ebandeni yomuthi omunye omuhle omfowethu ofundile nalokhu kuphefumulelwa okufanayo ungahle ukuba wathi uzogubhisa wathi imbazo isebandeni yomuthi lokho uyawugubhisa empeleni yabo ngako wayazi ukuthi kwakuyikho wavele nje wabanda lokho kuzokalisa ngokuba mhlawumbe wayengakazi aye esikoleni asikhothamisa bakhanda yethu mzuzwana nje nginezicelo lapha zomkhuleko okungukuthi leyo yinkonzo yami ukukhulekela abagulayo nginezicelo ezithile phakathi lapha ezinye izicelo ezigqame kakhulu futhi ngiyazi ukuthi ziningi phakathi lapha futhi uma kukhona abanye kulokhu kusa ungathanda ukukhunjulwa awu uma nje uzophakamisa izandla zakho kuNkulunkulu uthi mina manje bamba izicelo zakho sisakhuleka We are now approaching thy holiness. Baba wethu sizulwini manje sesizondela ebungcweleni bakho ngegama lomntwana wakho ngcwele. Inkosi uJesu ukucela lezi sinxuso sabantu ngamunye obhale phansi izicelo zabo enginaso lapha esandleni sami. Ngakukhulukazi lene ncane kamfowethu indodakazi enhle edwengulekile kuleyo ngozi ngikhulekela lowo mntwana Nkosi. And I pray for all the other requests. Futhi ngikhulekela zonke ezinye izicelo nalezo eziyimfihlo kithi manje kuphela kulowo ophakamise isandla sabo kepha wena uNkulunkulu ongenasiphelo futhi wazi zonke izinjongo nazo zonke izicelo zethu sikhulekela ukuthi uzophendula ngoba ubethembisile siyakukholwa. Futhi siyacela manje ukuthi uzothatha lamazwi ambalwa esizowafunda futhi uwaphefumulele kithi Nkosi njengoba silindele kuwe kwangathi umoya ongcwele ungasendela kuwo wonke umuntu futhi wembule kithi ukuhunyusha kwezwi ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Yebo mnumzane mfowethu zisize nje lokulungile ngisaphenya manje ngine ngokuvamise ukuthi ngingayikhumbula imibhalo yami nezinto ngaphandle kokuba ne inothi kodwa yaselokhu ngidlulile emashumini amabili nanhlanu lokho akusebenzi kahle kakhulu ngizomele ngikukhumbule ngokukubhala phansi. Manje sizo ngabe lokho kungcono na? Ningakuzwa lokho kangcono na? Qhabo ngemuva banqukuzisa abakhanda abo mhlawumbe kumele ngime kulungile futhi lokho kungaba kanjani yiloku ngiyakuzwa lokho na? Kanjani ngalokho? Lokho kungcono na? Kuhle lokho kuhle. Manje ngifisa kuninakisa ku-Isaiah amashumi amane nambili kwele kuqala kuye kwelesikhombisa futhi nakuMathewu isine ishumi nanhlanu kuya eshumini nesithupha. Ngenceku yami engiyisekelayo okhethiweyo wami othokoza ngayo umphefumulo wami nginikele umoya wami phezu kwakhe uyakukhiphela izizwe ukwahlulela. Angayikukhala dazuluke angezwakalisi izwi lakhe ezidaladini. Umhlanga ofecekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima uyakukhipha ukwahlulela ngeqiniso. Akayikudangala phela amandla aze yamise kwahlulela emhlabeni neziqhingi ziyakuhlalela umthetho wakhe. Usho kanje inkosi owadala amazulu waleneka nowawendlala umhlaba nokuvela kuwo nowanika abantu abakuwo isinkwa kwabahamba kuwo nomoya kwabahamba kuwo. Mina inkosi ngikubizile ngokulunga ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine ngikubeke ube yisivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe ukuzovula amehlo ezimpuphuthe ukhiphe iziboshwa ematilongweni nabahlezi ebumnyameni etilongweni. Simanje kubathewe ongcwele wesine siqala ngevesi leshumi nambili sifunda lokhu. Kuthe uJesu esezwile ukuthi uJohane uboshiwe wamuka waya eGalile. Suka eNazaretha uza wahlala eKhaphenawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakweNafatali. Ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi izwe lakaZabuloni nezwe labeNafetali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani, iGalile labezizwe. Isizwe esasihlezi ebumnyameni sibonile ukukhanya okukhulu, nababehlezi ezizweni zamathunzi lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala kushumayela sho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Inkosi mayibusise izwi layo. Manje indaba yami kulokhu kusa ingokuthi khanyisa ukukhanya futhi ngokushesha nje ngingakwenza ukuze nibe seliphumile kulesi sikhathi esiqokiwe manje ukuzobacishe semizuzwini engamashumi amane nanhlanu. Uyazi mnumzane Mark Anali ngicabanga ukuthi ukhona ngibone itrack yakhe ngaphandle esikhathini esithile esidlule sesihlezi ulunye lohambo lwami lokuqala lapha ukuya e-Arizona kuyozingela. Sasihlezi phandle lapha eduze kwentaba enenkoleloze ngangizwile ngayo isikhathi eside futhi ngezwe ngeziningi zezinganekwane ebezixoxwa ngenkoleloze. Ngikhumbula ngiyibheke kokuqala kwakungakazi futhi isithunzi sikhulu esisasibhoke salenga ngasempumalanga yami esasaziwa ngokuthi yinkoleloze. Ngangizwile ngamandiya ukuthi ayingasondeli kanjani eduze kwayo ukuthi ayisaba kanjani ukuthi abaseSpain babebaphathe kabi kanjani ezinsukwini zasekuqaleni lapho babezingela khona igolide. Bathi imimoya emibi yayihlala kuyo. Konke lokhu kwakushukumisa ilukuluku lami kodwa nganginelambo elibanikayo kuphela ukubona inkoleloze kuqala. Futhi-ke ngabhekisisa kwaze kuba emva kwesikhashana ubukhulu belanga buqala ukuhamba phezu kobumnyama futhi ngenkathi kwenza kwahlukanisa ubumnyama ekukhanyeni futhi kwacindezela ubumnyama emuva. Ngicineni uhanyukela ekuphakameni kwakhe phezulu ngale sicombelo sentaba futhi kwabonisa inkoleloze nje lokho eyayiyikho yakhangisa futhi yabonisa ukuthi yayiyini futhi zonke izibongi zokusaba enganginakho ngikoleloze lapho ilanga lalikhanya emandleni alo phezu kwayo konke kwabaleka ilanga yenkosi yazo zonke izikhanyiso ezikulomhlaba ezikhanyisweni zemvelo kukakhathaleki ukuthi kukangakanani kukhanya okwenziwe esingaba nakho nokuthi ningaki imisebe emikhulu kagesi esingayikhiqiza lapho lelo langa liphuma zonke ezinye zazo ziyafiphala lokho yinto efanayo eyikho ngezwi likankulunkulu uma izwi likankulunkulu liphakama zonke izinkoleloze kushisekela kobuhlelo nezinto ziyasakazeka futhi kubonisa ukuthi kuyilokho kuyikho uNkulunkulu ekuqaleni wathi makube khona ukukhanya ukukhanya kuze kuphela ukukhanya kweqiniso ukukhanya kuyinkosi kuza ngezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya ebumnyameni ekuqaleni nezwi likaNkulunkulu lenziwe labonakaliswa njalo lihlukanisa ukukhanya ebumnyameni abantu bangavuka nalokhu lokho noma okunye izimfundisozo zingavuka ubukhomanisi bufasizimu nazo zonke ezinye izimfundisozo zingavuka izinkololozo amasiko noma kungahle kube yini kungahle kuvuke kodwa lapho lokho kukhanya kwenkosi kwebhayibheli kuphakama zonke izinkololozo nezinto kodwa nebo siyazi ukuthi lapho kodwa kuze kuba kungokuqinisekisiwe kufakazela ukukhanya kwakho khona ke asinelungelo lokuphikisana nalokho ngoba kucima konke kungikukhanya uJesu wathi konke amazwi omuntu mawabe ngamanga nawami abe yiqiniso izwi lakhe liphakeme kangaphezu kwawo wonke amazwi omuntu ngaphezu kwakho konke noma yini izwi lakhe lingukukhanya futhi siyazi ukuthi kuqaleni kufanele ukuthi kwakunenkungu nokuphazamiseka nobumnyama njengoba izwe laliphenduka futhi lapho uNkulunkulu wayazi ukuthi wayenesidingo sokukhanya manje imbewu yakhe yayivela esemhlabeni ngoba wayeyitshale lapho manje wayedinga ukukhanya kuveza leyo mbewu ukwenza leyo mbewu iphile ngoba imbewu yayisivele lapho njengoba kunjalo enyakeni kamunye uNkulunkulu usitshele ngaphambili ukuthi kuyokwenzekani enyakeni kamunye yinto kuphela ayidingayo ukubonakaliswa kokukhanya kukaNkulunkulu phezu kwalombhalo ukuwenza uphile kulowo nyaka nje futhi kuyokwenza incobo nje uma kukhanya kungafinyelele ezwini uma izwi lihluma kuyolenza liphile uma kuyisithembiso salolo suku ungahle utshale ukolo ngesinye isikhathi noma kusahlamvu ngesinye isikhathi okunye kuvela kancane kunokunye ngoba kuncike isikhathini sonyaka izwi likaNkulunkulu lifika ngesikhathi sonyaka umthetho nomusa nokunye nokunye njengoba siqhubeke sehla ngeminyaka and each time it is ukukhanyiswa ngokubonakaliswa kokukhanya kusabalalisa ukuphila kusembewini ngezwi likaNkulunkulu ilanga liyakhanya namhlanje ngoba lona kanye ilanga esilithokozelayo izwi likaNkulunkulu libonakalisiwe lokhu impela ukukhanya kwelanga esikubona ngaphandle kolutho kodwa izwi likaNkulunkulu lapho wathi makube khona ukukhanya futhi kukathiwani ukuba wayethemba kube khona ukukhanya futhi kwakungekho ukukhanya na khona ke kwakungesikho kukhulunywe nguNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu ethi makube khona kuyoba khona futhi ngakho-ke sithela ukuthi ilanga zilithokozela manje lingukubonakaliswa kwezwi likaNkulunkulu elakhulunywe kuGenesisi futhi siyaqonda ukuthi kukhanya kukaNkulunkulu kosuku yendodana yakhe okunye kwakuyilanga i-SUN lokhu yindodana i-SON i-SON yibhayibheli waye ekuqaleni wayekhona ulizwi lizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu Mehubheru 13:2 unguyezu lwanamuhla naphakade yizwi likaNkulunkulu njalo kwakunguKristu kuNowa kwakunguKristu kuMose kwakunguKristu kuDavide owabheka phezulu njengenkosi elahliwe phezu komuzi lapho iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kamuva uKristu wahlala lapho ekhaya izinkembezi ngale emzini eyinkosi enqatshiwe njengoba uDavide wayenjalo kusala njalo kungumoya kaKristu futhi ukubonakalisa okugcwele kwezwi likaNkulunkulu kwaziswa ngoJesu Kristu umoya kaNkulunkulu ukuku kuphila kungaphuma ngaphandle kokukhanya kukhanya kuyaveza ukukhanya kuveza ukuphila ngeke kwabakhona ukuphila ukuphila ngaphandle kokukhanya okwemvelo noma okomoya umoya kufanele kube khona kuri kukhanya kuphela kungeza ngezwi likaNkulunkulu yezwi likaNkulunkulu lingukukhanya lapho libonakaliswa imbewu nje ilele lapha njengoba uNkulunkulu watshala zonke izimbewu imizimba yethu yayisemhlabeni ngaphambi kwe ngaphambi kokuba kwakukhona noma yikuphi ukuphila lapha noma yikuphi ukukhanya lapha noma ngabe yini calcium potassium petroleum nokukhanya kwecosmic noma ngabe yini kwakulapha kwakulapha ngenkathi uNkulunkulu edale umhlaba wathatha izwi lakhe likhulukiwe kuphela ukuwenza ube khona njengalokho kwenza empilweni yezithombo noma ukuphila komuthi ini noma ngabe yikuphi ukuphila kukhona yikho yinto engaphila yokumvela noma yokomoya ngaphandle kokukhanya kwakhe neze lakhe lingukukhanya nokuphila kodwa ngenkathi yethu mele ukukhanya kwakhe futhi yekwenza kwaziwe kubantu bese ke kuyenqatshwa khona ke kuthiwani ngalokho na lokho esifuna ukukhuluma ngakho kulokhu kusa kungukuthi ukwenqaba lokhu kukhanya ngalabo kuthikela kubo benqaba njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi beke nceku yami engithokozile ngayo ungukukhanya kwabezizwe ungukukhanya ezweni wayengukukhanya kwezwe kodwa wenqatshwa yileyo ngxeke edabukisayo futhi kuhlangabezana nalezo zimo ngaso zonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu ubonakalisa ukukhanya kwakhe yizwe ngokwalo benqaba lokho kukhanya kungani na kulotshiwe khona inkwepha ephelile unyaka ngamunye uNkulunkulu wabele okuningi kakhulu kwezwi lakhe ngakeni ngamunye futhi uhlala ejumela njalo umuntu othize ukuba bonakaliso lelozwi uJesu wayekade profetiwe iminyaka yezinkulungwane ezine ukuthi wayezofika uMesiya futhi ngenkathi efika wabonakalisa zonke izithembiso zikaMesiya kodwa lokho abantu bezwe amabandla nokunye nokunye abazanga lutho ngaye ngakho ngoba babese vele bengene kwenye into eyabagcina beqhelile kwazini lokhu manje ungathiwani uma umuntu nje sizothatha ingxenye yemvelo ungathiwani uma umuntu ozalwe lapha ukuba ahambe kukhanyeni kwalelo langa lokho uNkulunkulu amdalele khona futhi yinto yokuqala niyazi uvala amehlo akhe ugijimele ekhumbini likaphansi uvala umnyango wehlisa isisithezo futhi nje wenqaba kuqonde ukuthi ilanga liyakhanya na wala amalungelo akhe wala imisebe yalo efudumezayo umthombo walo nikeza ukuphila wala ukukhanya ukuthi okusabalalayo ukuze abone lapho eya khona lapho evela khona wala lokho ungathini kumuntu owehlisa izisitho noma gijimele kwingaphansi lendlu futhi wavala konke ukukhanya yonke indawo futhi nje kalula wale ukuqonda ukuthi ilanga belikhanya na kukhona kungalungile ngokwengqondo ngalowo muntu noma ubani uyakwazi lokho umqondo wemvelo uzokutshela ukuthi kukhona into engalungile ngalowo muntu ukuthi kukhona okwenzeke kuye ulahlekelwe ukucabanga kwakhe awukunjalo kumahore ziphila kuwo lapho umuntu iyozifihla ngolunye uhlobo luthize lwezaba ukuze aqonde ngempela ukukhanya kwevangeli njengoba kukhanya ngaphambili njengoba kukhona namhlanje lapho umuntu ngamabomu elifulathela ngena entweni ethize futhi ehlise ekhethini athi angikukholwa kukhona kungalungile ngalowo muntu yikho nje indlela yokufinyelela ngekuko kukhona kungalungile kukhona kwenzekile kuye futhi sithola ukuthi kunokuningi okuningi kakhulu kwalokho namuhla manje uJesu wayeyibo bonke ubufakazi babaprofethi abaphefumulelwe futhi zonke iziprofethi zabo zalethwe kukhanyeni onyekeni wakhe esasiprofethelwe unyaka wakhe He lit up every candle of word that was in the Wakhanyisa lonke ikhandlela lezi elalise eBhayibhelini la prophet wangaye intombi yakukhulelwa yakhulelwa kulungile igama lakhe liyakuthiwa umluleki inkosana yokuthula uNkulunkulu namandla uyise kunaphakade wayeyikho futhi amehlo empukuthe ayakubona enza konke okwaprofethi wangaye kwenzeka ngenkathi efika emhlabeni futhi kungani abantu bengakwazanga kubona lokho lokho kwakungu ubonakala akuxakile kithi manje ngoba sibheke emuva ngesibuke sibonisa ngemuva kodwa nake nazi uma uqhubeka ubuke emuva ngale ndlela uzosakazeka na asibheke lokho kungaphambili kwethu yilokho ababekwenza isizathu sokuthi benza lokho ngoba babehlale kubenyezeleni kokunye ukukhanya babehlale kubenyezeleni kokukhanya kolunye usuku futhi lokho ikhona ukuthi indaba ngezwe namhlanje bangane kungenxa yokuthi sizama ukuphila kubenyezeleni kokukhanya okwakhanya ngolunye usuku ukubenyezela kungukukhanya okungamanga Njengotala ke mpakweni, zetha ngomgwaqo bese sibona utalako, kungumqondo wamanga welanga futhi uma usufika lapho alugaze lukhiqize lutho kodwa into engamanga. Ngoba ukwazi kuhambe kubengezeleni welanga ngoba utalako njalo likukhombisa into okungekho lutho kuye. Futhi uma abantu bezama ukukutshela ukuthi uJesu Kristu akasuyezela namuhlala phakathi bakuholela otalagwini lokho kuphela. Futhi uma ungena ebandleni futhi ujoyine ibandla isivumokane sithize sibandayo noma into ethize etshekaleyo akukho lutho lapho akungaphezu kobe unakho ezweni. Ngikutshela ungakunqaba ukukhonya kwevangeli likaJesu Kristu obuletha imisebe futhi bezayo kamoya ongcwele phezu kwakho ikwenza ube yisidalwa esisha kuKristu Jesu. Ungazami ukuhamba kokunye ukubekezela komunye onyaka manje lokho kubengezela kungahle ukube bekulungile kobunye unyaka kungahle ukuba kube ngokulungile kubo. Wafakazela kanjalo ngosuku lwenkosi yethu Jesu. Wayengukukhanya kwangokombhalo kwalolo suku, wayengukukhanya. Wayengezikho ukukhanya waze wafika emhlabeni ukuze aqinisekise izwi elithenjisiwe. Niyazi wathi lapho Johane wayengukukhanya, ukukhanya kakhulu futhi nathanda ukuhamba ekukhanyeni kwakhe kwesikhathi sonyaka. Impela, ngoba Johane wayeprofethwe nguIsaya eminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuzalwa kwakhe ukuthi iphimbo leyedwa liyomemeza ehlane. Kwase ukuthi ke noma lakhe wokugcina wabaprofethi iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kokufika kwakhe esahlukweni sesithathu. Sikamalakhe wathi beka ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela. Naku Johane emhlabeni yenza lelo zwi elilotshiwe liphile. Wayeyiphimbo lomemeza ehlane futhi njalo futhi wayelungiselela indlela ngaphambi kukaMesiya. NoJesu wathi nathandi kuhambe kukhanyeni kwakhe ngoba wayeyilokho kukhanya. Kukhanya ukukhanya kakhulu. Futhi Johane wathi manje kumele ngincipe kukhanya kwami kumele kuphume ngoba ngani na sengisisebenzile isikhathi sami esaprofetha ngami muzweni nguye mlandeleli kuphila ngalolo suku kwafakazela lokhu. Manje amaJuda ayicabanga ukuthi ayekhonze kukhanyeni kweqiniso, ayicabanga ukuthi ayekhonze lo nkulunkulu ofanayo ayemala. Yena kanye babecabanga ukuthi babemkhonza, babembethela, babehlekisa ngaye impela unkulunkulu futhi bemenza inhlekisa yabantu. Yena impela unkulunkulu ababecabanga ukuthi babemkhonza. Ngingasho lokhu ngenhlonipho yokuzijoba nenhlonipho kodwa kulethe kukhanya ngoba njengoba umfowethu eshile esikhetshaneni esedlule siphila kamuva kunokucabanga ukuthi siyikho. Olunye lwalezi zinsuku kukhona okuzokwenzeka kuzoba lethi kakhulu. Abantu bayothatha uPawulu esilo bengazi ngisho lokuthi benzani. Impuputhe ihola impuputhe bonke bawela emgodini kwatsho Jesu. Futhi siphila kamuva kunalokho esikucabangayo. Abaningi abantu abathembekile balandela lokho bengazi ngisho lokuthi benzani. Kade hora selisondele manje lapho kukhanya 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 kwevangeli emandleni akho okuvuka kukaJesu Kristu ezibonakalisa kuqobolo wakho ukuthi uJesu Kristu unguyizela namuhla laphakade. Wabela lokho kulolu suku, izinto azethembisela lolu suku zifanele zenzeke kulolu suku. Uma ibandla lingeke lokwebukela uNkulunkulu engavuzela u-Abrahama abantwana kulawa matshe uyowudlulisa umlayezo wakhe ngoba ubehlale kwenza lokho uzokwenza njalo. Abantu becabanga ukuthi bahambe kukhanyeni amasiko obaba futhi into yokuqala niyazi bahamba ekubekezeleni kokukhanya hayi ukukhanya kufanayo banqabe khona impela ukukhanya abazisho ukuthi bayakukhonza. Imisebenzi yakhe yaqinisekisisa ukuthi wayekubani uJesu wathi yena uqobo selani imibhalo ngoba kuye nithini nokuphila kuphakathi futhi yiyo efakaza ngami. Ubani ongalilahla ngesono na wathi ubani ongafakazela ukuthi ngisho utho noma osho ukuthi ngenzile ukuthi ubaba osezulwini akakuqinisekisanga lokho ngami na. Ufakazisile kini ukuthi wayengukukhanya kwehora ngoba konke kwakuprofethiwe ukuthi lo Mesiya ufanele abe ngale ndlela futhi nangu ekhakaze ekuphileni kodwa amasiko abo ayebahlukanise nokukhanya kwangempela kwezwi. Amafarisi, amasaduzi, amaherodi nanoma kungahle kube yini batshela izwe libhicwe kakhulu njengalokhu benza kuye yonke iminyaka ukuthi babengakwazi ukubona ukukhanya kwangempela kwakhipha amehlo abo. Babevame kuhamba ekubingezeleni usuku olulandelayo kuyoba yilokhu futhi kusasa kuyoba yilokhu sizojoyina lokhu futhi kuyoba yilokho sizojoyina lokho sithola ukuthi utalako lungamanga. Jesu Kristu senzo kokuqobo njena mtanje enhlizweni yomuntu njenga lokho wayidala njalo amandla akhe nobukhona bakhe bokuphila usengo kokuqobo namhlanje njengoba kwakulokhu kunjalo eke kuseyisikashana futhi izwe lingangiboni icosmos uhlelo lwezwe alikungibona nokho niye kungibona ngokuba ngiyoba nani ngibekile ukuze kube sekupheleleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo nani niye kuyenza nemikhulu kunale niye kuyenza ngoba ngiye kubaba wami leso sithembiso esikhulu sisekhona namhlanje izwe liphubutheke ngakho konke kodwa kukhona niya kungibona futhi lokho esizama ukukutshela namuhla lokho ivangeli ligcwele likushoyo ukuveza uJesu Kristu emandleni yovuko lwakhe nakho konke ukugcwala kwezithembiso zakhe ukuthi umoya ongcwele ubonakalisa lezi zinto futhi uzilungisile uNkulunkulu azithembisile futhi uzokwenza yebo mnumzane ubeqinisekisiswa ngeyizwi nangemisebenzi ayeyenza kodwa ngeke noyedwa wabo efune ukukukholwa wakufakazisa ukuthi ukukhanya kwakhe ngokuyizwi izwi lakusho hlalani mibhalo kodwa abasiko abo ababephila kuwo ukubenyezela komunye unyaka bathi sikhola ngumose umose sikhola nguye sazi lapho uvela khona wayitshelapha imfundo yakho na yini ongayifakazisa ukuthi uyilokhu na imisebenzi yakhe yafakaza ukuthi wayengubani ukuba kuphela babefunda ephepheni babelifunda kodwa bebengakuboni imisebenzi yami ifakaza ngami umuntu waziwa ngezincwadi zakhe ezimchazayo izincwadi ezimchazayo zezi likankulunkulu ume ethunywe yizwi likankulunkulu lezi likankulunkulu okufanayo kuyo yonke iminyaka bekuhlala kunjalo singeke saphila ngokukhanya kwayizolo kukhanya kwayizolo kungumlando zazi lutho ngakho ungeke wafudumala namhlanje ngelanga elikhanyisa izolo ngamabandla namhlanje le ndaba ngabantu bazama ukuphila ngalokho okwenzeka izolo ngeke wafudumala ngomlilo odwetshiwe impela caba kukho kushisa kuwe ilanga le izolo alina kushisa kulo ukukhanya kwelanga kuthunyelwe emhlabeni ngokwemvelo ukuvuthwiswa okusahlamvu kuqhubekelene kuvunene usuka lunye luveza ilanga elisha ilanga elikhanya namhlanje elikhulisa ukholo eCanada lelo langa elifanayo awu ukuba belingakaze ungabanga nelanga kunalelo kunojulayi ozayo noma u-Agasti belingeke lavuthwiswa okusahlamvu limele liqine futhi libe namandla kakhulu usuku ngalunye lekhula futhi luvuthwe ukukhuliswa okusahlamvu manje uma okusahlamvu ngokwakho uma kuqala ukuvuthwa okusahlamvu kuyavela uma lihlala ngoko nokusahlamvu lakha kuphela okusahlamvu usuku ngalunye ikhoba nxa zonke iyingxenye ikhalsiyami nanoma yini engena kukho wakhela ngoko okusahlamvu lapho ilanga liqina kodwa thetha ilanga likhanya ngo-Agasti bese lifaka kukolweni namhlanje belizowubulala impela ungeke wenze lokho ufanele eze ngenkathi yonyaka yawo kanjalo nokholo kankulunkulu nokusahlamvu kufanele kuvuthwe ngenkathi yonyaka nje inkathi yonyaka ekulo kodwa kungenzeka kanjani ilanga awu ukholo uyofa izithelo ziyofa ngelanga eliphila namhlanje elikhanya namhlanje njalo isivuno esizayo esivuthwayo ukusahlamvu kufanele kuvuthwe ngokukhanya kodwa into ingukuthi namhlanje kusahlamvu kwebandla kufuna ukuvuthwa kufuna ukuhlala njengoba kwakunjalo ebufe esikhathini sikamuthi usengiwufini unozu Calvin babebebisile babengukukhanya kwehora kodwa leli ngelinye ihora leli ngolunye usuku lokhu ngukuqhubekela phambili kwevangeli lize kuvuthweni kwalo ngakho ngeke saphila kulokho oludla kusho uWest yakusho noma banye babo bonke siphile kukhanyeni yokubikezelelwelo lusuku sizonyakelwa webandla wesikhombisa hhayi unyaka webandla wesithathu noma wesine kusahlamvu kumele kukwazi kukuthola uma kungenjalo liyawa futhi akusho lutho kulo kusahlamvu kuvuthwa ngokukhanya uma kuqhubekela phambili nokukhanya ngakho-ke ibandla lifanele liveze isinkwa sonyaka ngamunye uJesu akuyala ukuthi umuntu uyakuphila ngawo wonke amazwi avela emlonyeni kankulunkulu isinkwa sisidingayo sisebhayibhelini isambulo siphelele sencebo likankulunkulu isambulo siphelele sikajesu kristu asengeze lutho kulo noma sisuse noma yini kulo noma ubani owenzayo iqabane lakhe liyosusa encwadini yokuphila asidingi noma yiziphi izivumo khona kwengeze kuleli lilotshwe njengendlela elifanele ukuba ngayo asengeze lutho kulo asisuse lutho kulo lishumayele njengendlela elingayo nonkulunkulu uzolibonakalisa. Zonke izithembiso zethembisa uzosibonakalisa ngokufanayo nje. Akufanele sithuse kulo noma sengeze kulo. Vele uliyeke ngengene iye. Kodwa niyabona namhlanje sitshela abantu njengokungathi kwakungokuthile kwalolo suku lapho bezama ukuphila buve kubengezeleni. Ibandla lifanele livuthwe labo kolo vuthwa ukuthi umuntu akayi kuphila ngesinkwa sonke kepha ngawo wonke amazwi kaNkulunkulu. Isinkwa sokuphila hayi nje ingxenye yamazwi, wonke amazwi kaNkulunkulu wonke unyaka. Kungazani nje futhi udlo bhontshisi namazambane ngaso sonke isikhathi. Kukhona ezinye izinto ezihamba nakho njengoba siqhubekele ekudleni okugcwele kwesidlo sasemini sikaNkulunkulu esikhulu esidekiwe phambi kwabantu bakhe. Amandla kamoya ongcwele ukujabula kwalo kwamandla nomoya onikeziwe. Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyekuyenza ngoba mina ngiphila nani niyaphila. Izithembiso uJesu azenze ebandleni lakhe futhi nanamuhla zitshela abantu bezama ukubuyela emuva le komunye unyaka osewedlule. Unyaka kaLuther kwakungunyaka omkhulu, wabona iphutha lebandla likatolika, wabona isidlo ukuthi lowo mpristi omncane, wabona ukuthi lokho kwakungalungile, kwakungewona umzimba ongempela kaKristu, kwakuwucwezu lwesinkwa ababesibusisile. Futhi wabona ukuthi wayini lalingelona igazi langempela kodwa lalimelele igazi. Ngakho waphikishela into ngoba ihora lalesikhathi lalilapho, futhi kungenandaba ukuthi bangaka abapristi ababenakho futhi noma ngabe yini enye ababe nayo. Unkulunkulu wabamba umuntu owayengenza ukukhanya kukhanye. Amen. Wamukela ukulungisiswa ngokukholwa futhi wenza ukukhanya konyaka wamaluthela kukhanye. Emva kwalokho kuza okwahlala isikhathi sakho saphela. Nakho kufika isikhathi ukuthi ibandla lifanele lisuke ezonweni zalo futhi lingcweliswe. Kwase kufika uJohn Wesley, insizwa yesheshi evela ngale kilandi lapho owayengowebandla lasesheshi kodwa ukukhanya kuivangele kwakuyihora lowo nyaka wasePhiladelphia uvela. Futhi lapho yenza washumayela imisebenzi yesibili yomusa kungcweliswa ngegazi likaJesu Kristu. Kwakungekho lutho lolungabi kukhanyeni kwawo. Wayethathwa njengomuntu owaye uhlake njengoba uLuther wayenjalo kodwa waphikishela bonke ababekhona futhi wakhanyisa ukukhanya ngoba kwakungukukhanya kwehora. UNkulunkulu wathola indoda uJohn Wesley owayengakhanyisi ukukhanya, wathola noLuther futhi wakhanyisa ukukhanya kwalowo nyaka. Kodwa-ke kwafika abazalwane bamaPentekostali babuyela unyakeni wabo wokubuyiselwa kweziphiwo, bebuyisela iziphiwo zokukhuluma ngezinye iziphiwo zokuphulukisa nezinto ebandleni. Manje benza nje ncamashini lokho umbhalo wathi bayekwenza futhi ngenkathi benza bakubonakalisa kunjalo impela. Kodwa nake nacaphela ukuthi sihambe sasuka kulokho na sisesikhathini somlobokazi, isikhathi sokukhetha, isikhathi sokuthi mlobokazi abathi siyoba nawo. Konke kushiwo inkasa washo Joweli wesibili amashumi amabili nesishiyagalombili. Konke kushiwo inkasa kudliwe isibotho futhi konke kushiwo isibotho kudliwe isikhonyane. Ngayinye yalezo zinhlangano uma ufunde izimpawu zesikhombisa zebhayibheli yilowo nalowo walabo bakunkulu baphuma futhi bashumayele izwi kodwa bashiye ukuthile. Kodwa-ke benzani ngemva kwabakunkulu ngaleya nokukhanya kuqala ukukhanya kancane na esikundleni sokuqhubekela phambili ungene kukhanyeni bakuhlela. Futhi lapho bekuhlela sikhona yilokhu kukhanya, yilokhu kukhanya, lokhu yikho lekana. Wesley uza ngqo futhi wakhela kubona. Wezani Wesley na wakhela emva kwakhe nomfowabo wabo uJohn noCharles. Futhi lapho kuzo u-Askeri nalabo futhi emva kwezinsuku zabo bahlela lokho kokubizwa ngebandla le-Methodist. Wezani na bala ukukhanya okuqhubekayo bathi nje yilokhu kukhanya, lokhu yikho. Kodwa-ke kuzo ama-Pentecostali futhi ababonisa ukuthi uNkulunkulu usawuthumelela phansi ubhaphathizo womoya ongcwele, usehlisela phansi amandla akhe okuphulukisa abawaphikile. Benzani na? Basuka khona lapho kubo ngoba ubungokunye kukhanya. Kuyinti manje na sesedlulile eminyakeni ngamashumi ezithupha amaPentecostali ahlelile. Silokhu silokho noNkulunkulu usukile khona manjalo kuyo ngaphandle kaphesheya futhi ukuveza umntobakazi okhethiweyo aphuma kulelo qembu ukuthi akusoze kwaba khona omunye unyaka webandla. Unyaka webandla wasePhiladelphia kwakunguWesley nonyaka webandla laseLaodikeya ngenhlangano yamaPentekostali kukuthi konke kuya ngqo ophawini lwesilo lelo ibhayibheli njengoba lo mfo wethu umezwa ezikhashaneni ezimbalwa ezidlule lelo iqiniso. Kunjalo zinjalo zonke lezo zinhlangano ngoba zenqaba kuhambe kukhangele kuqhubekayo zizihlala zona futhi zithi sikhona yilokhu uma uNkulunkulu wenza kuthile kuhlala ngumbhalo.
The Pharisees said, we
mafarisi bathi sinako abasebisi bathi sinako kodwa uNkulunkulu wayenako uNkulunkulu uvula ugiye futhi wafeza ukukhanya kwenkatho njengoba bekuhlala kunjalo bandele katolika lenqaba uLuther uWesley unqaba uLuther futhi kanjalo futhi amaperekostali anqaba uWesley futhi umoya ongcwele namhlanje wala maperekostali nibanga bangoni omthetho nje futhi nibande njengabo bonke wonke umuntu angakubona lokho ngiyanithanda neyinto esendelele kakhulu lapho nebebeli engazi ngayo ingako nginayo kodwa lelelani kulana amehlo yenu futhi nibone usuku eniphila kulo sekuyisikhathi sokuba isithithulelo siphenduke futhi nokukhanya kanye ukukhipha isihlahla ibhayibheli lathi kuba lakho sine yakuthumela futhi yabuyisela ukholo lwasekuqaleni olwalukubantu ngokuthembisa behlala kwenze njalo wathumela izwi lakhe nabaprofethi bafika ngoba izwi lafika kubaprofethi futhi babenezi futhi balenze laphile zinhlangano nezinqubo zesikhathi zakhala wakunyaka bazakwenza kanjalo namhlanje uNkulunkulu yakwazi namuhla kuvusa indoda manje njengalokhu wayenjalo ngaleso sikhathi ngabuze izihlangano buza noma yimuphi somlando eka emlandweni lapho inhlangano eyihlelile yayifa lapho futhi ayigaze iphinde ivuke uNkulunkulu khuluma kubantu ngabangi kunjalo uNkulunkulu wethembisa ukukwenza futhi ezinsukwini zokugcina kuthi lokhu uyakwenza lokho uNkulunkulu akuthembisile ukuthi uzokwenza ukukhanyisa kukhanya kungaqinisekisa imibhalo ethenjisiwe namuhla uJesu wathi njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaLodi kuya kuba njalo kufikela kwendodana yomuntu ukuthi niyabona ukuthi benzani bhekani uJehova lokho akwenzile ubaba wethu ubeke konke ngokohlelo kunolodi ezansi lapha ezweni ezansi lapha eSodoma naso sonke sono esivivi kunesithunywa ezansi lapho sithumayela kuye futhi kuneqembu likaAbrahama abakhethiweyo abakhishiwe abanezithembiso belindele indodana ngokweqiniso uLodi wayebheke indodana naye kodwa hhayi ngesimo uAbrahama ayeyibheke ngaso kwenzekani nanga phambi nje kokuba kwenzeke uNkulunkulu wena futhi wazibonekelisa yena oqobe enyameni futhi wamemezela ukuthi wayeyizwi ngokuba izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahla kwathi zombili yahlilela imicabango esentiziyweni uJesu wathi kuyakuba njalo futhi ekufikeni kwendodana yomuntu lezi zethembiso zingcwele zakhulunywa ngezindebe zikaJesu Kristu ohluleka kubila emazweni omhlaba kepha ngeke zehluleke uNkulunkulu sengamvusela abantwana u-Abrahama kulawa matshe oh yebo sizohambeni wethu into efanayo njengoba u-Israyeli wayenjalo u-Israyeli hambeni lwabo babefanele bathole imana entsha nsuku zonke ngokuba ngwawa imana entsha sifanele siphile kukhanyeni kukaLuther siphile kukhanyeni kukaWesley noma siphile kukhanyeni kaPentecoste sikomunye unyaka imana entsha kwenzekani uma bezame ukugcina leyo mana na yonakala yayiyo babulala ileso sizathu sinabaningi kakhulu abafekwa komoya ababizwa ngamakhristu badla kubanyezela kolunye usuku badla imana esivele yonakele njengekhoba phezu kakolo uma lingangeni kukolo liyasuka kukolo futhi lapho kukhanya kwaliwe akubuka lutho kodwa yinto eyodwa kuba yenziwe kubuyela bumnyameni noma yiphi ingxenye yobusuku ebiyonqaba kubona kukhanya ibuyele bumnyameni kwenzeka kanjalo nasevangelini kuyo wonke unyaka kuye kwafakazelwa ukuthi kunjalo siphila kuleso sikhathi imane izolo yonakele ngizwa abantu bethi minyaka engamashumi amane edlule ngenza ukuthi nokuthi kulungile kodwa kuthiwani-ke namhlanje na kuthiwani-ke ebandla elisemlilweni na sikhuluma ngezolo kuthiwani-ke ebandla namhlanje na kuthiwani ngawe njengomuntu ngamunye namhlanje na ukuba okwayizolo ngeke kwasebenza namhlanje bekulungile izolo lezo kaLuther wawungukukhanya kwehora njengokukajohn kwakunjalo kodwa nakho kwavuka ukukhanya kukhulu kanjalo Luther wayengukukhanya kukhulu futhi samthokozela kwesikhathi sonyaka kodwa nakho kufika okunye kukhanya kwacima okwakhe kwakufanele kwenziwe kwakungukuhlanganisa sanako futhi kwaqhubeka kwaye esinkweni siphelele kwaqhubeka kwaye emaneni kaNkulunkulu ephelele kodwa benzani na bahlela umuntu ungene kukho esikundleni sikaNkulunkulu ekuhola umuntu nezinqubo zakhe ungene kukho wakuphuphuthekisa oh lesi sihlathi somlobokazi namhlanje sikhundliwe noma yiliphi igatsha elingatshela izithelo liyakuphundwa uJesu washo njalo ukuthi wanongcwele weshumi nanhlanu kwenzekeni ekuseni manje sibona ukuthi enqunyiwa phundwa kubulawani yona kanye inhliziyo yomuthi phakathi nendawo ngoyonesihlahla isithelo siyovuthwa njalo indawo yokugcina isihlahla siyoke sithela izithelo khona sesithongweni ngosazo ngoba kubufresh obuvela maphakathi nendawo yokuphila okusembewini isihlahla somlobokazi uJesu wayengumlobokazi wayesihlahla bamnquma wawa wayesihlahla sokuphila sasisentimini ezintweni bamnquma wawa futhi bamlekisa esihlahleni samaRoma kuhlekisa ngaye wenzani na uNkulunkulu omvuze kosuku lwesithathu kwabafileyo futhi namhlanje kunesithathu somlobokazi saqala emuva lapho ekuqaleni emuva le ngosuku lwePentecost lalelani ninabantu abangabesona ibandla lizange liqale naisiya eRoma laqala eJerusalema ngosuku lwePentecost laqala ibandla basebenzani-ke na babelokhu beqhubeka behlela futhi uNkulunkulu lokhu eqhubeka enquma amakhatsha basebehlela-ke amaluthela wanquma amakhatsha uWesley wanquma amakhatsha iPentecoste yanquma amakhatsha kuze kufika kodwa uNkulunkulu uzoba nesihlahla somlobokazi konke kudliwe inkumbi nokudliwe inkatha ngizokubuyisela kusho iNkosi malapho sini usitshela ukuthi sizobuyiselwa ekukholweni kwasekuqaleni njengalokhu ngoba njalo ngosuku lwePentecoste ukholo lowo baba sikholwa ukuthi luzofika ngikholwa ukuthi sekuyisikhathi salo manje amakatsha ayabune futhi omiswe futhi bayowasusa esihlahleni ukuze izithelo zikwazi ukuzithelela esicongweni ngoso esihlahla ohe konke lokhu kukhanya kulungile ibandla namhlanje lilokhu kukhanya kuhlanganiswe nelikwemukelile namhlanje ukuqeda isivuno njengoba sithola ukuthi isihlahla ngokwazo noma ukholo kufanele ubuthwe ngokukhanya uzikhulela wona uvele ecembeni kusenhlamvu futhi usuka kokusenhlamvu uqhubeke uvuthwa nokukhanya ukukhanya kweminye iminyaka kuphela kufakazela lo nyaka ukukhanya kukaLuther kwafakazela ukukhanya kukaWesley uWesley wafakazela ukukhanya kuPentecoste ukukhanya kufanayo kuphela kuvuthwa kuqhubeka ngokukhanya ukuba abantu babengakubona kuphela isikhathi esedlule ngakifunda udatshana oluncane lapho indlovukazi yasengilandi hayi le ndlovukazi enye indlovukazi yaya kobona ngaphani yephepha ebelenze iphepha elihle kakhulu ufike kathi ibuza ngumongameli enkaphani wayikhombisa yayifuna ukubona ukuthi lelo phepha elihle lalenziwa kanjani wayithatha futhi wayikhombisa yonke imishini yokunzendezela emikhulu nezinto futhi ngalezo zinsuku babenze iphepha ngezindwangu sikukhumbula kahle lokho ngakho wangena ekunjini futhi wavula umnyango futhi kwakungekho lutho ngaphandle kwesigejane sezindwangu indlovukazi ngokumangala yathi ziyini lezi zinto ezingcolile na umuntu umengabele kaphane wathi lokho bekuyizingubo zokugqoka izolo yabo sezingcolile asiyilahli kodwa iphepha lokusasa yathi ngikuqondi lokho wathi uzokuqonda kusasa ngakho lapho begijimisa lezi zindwangu ngomshini ukucindezela ngomjikelezo othize ukuhlanza nento ethize okwakudingeka indlulo kuyo inqubo lapho iphuma kwakungamashidi amahle ephepha umongameli wacabanga ukuthi uyokhombisa indlovukazi into ethize engangaze iyazi ngisho wabeka isithombe sobuso bayo kulo futhi wasicindezela saphumela kuleli phepha elihle ngathi indlovukazi ilithola yabona isithombe sayo sobuso uso kokwakuyizindwake ezingcolile izolo ngoba kwadlule enqubweni ethile okubonuza uwezi nabo bonke bebengabona lokho ukuthi izinto zangayisolo zingasetshenziswa kuphela lapho zedlule enqubweni lapho moya ngcwele wembule kukhanya kusuke kulungisisweni kuye kungcweliseni kuye embhabhathizweni kamoya ngcwele futhi manje ihora lokugcina lokufika kukakristu kuqukethe isithombe sobuso hhayi sendlovukazi kodwa senkosi yezulu esimelela yona uqobo njengoba ibandla selisondele kakhulu ebungcosaneni ngesibalo njengenkonzo ifanele ibe uhlobo olunjalo lwenkonzo ayenayo labo abafu kunyaka ngelude ezansi sisiseni sesivivane njengazo hayi ifundisi yesivivane kodwa leso sivivane siphendele kakhulu uma noma ubani wenu uke waba lapho wazi ukugijimisa ucwecwe le-razor kanzima ayengenasimende kuzo njengoba sazi ukwakhiwa kwaso kwakukuhle kakhulu manje balahlekelwe yitshe liyinhloko abazi ukuthi likuphi manje uma lelo tshe liyinhloko libuya liyofana naso sonke liyongena chaqa netshe elashiywa livulekile uma ubungabheka yitshe liyinhloko kuzo beliyodingeka libe leyo ndlela futhi uma uJesu esebuya uyothela ibandla elihlanziwe lingenashihla nambibi futhi kuyoba yinkonzo efanayo ayenayo iyobuyisa intsha liyinhloko njengesandla sami lapha esithunzini izithunzi kuphela simnyama njengoba isandla sami siba kakhulu isithombe inegative lapha isithombe sangempela lapha njengesithombe inegative nesithombe sangempela uyango kuba mnyama kuba mnyama kube mnyama kube mnyama futhi kugcineni kuyanamathelana futhi isithombe inegative nesithombe sangempela kuba kunye ulapha ibandla nokhisi behlangana ndawonge njengomlobokazi ngomoya ofanayo wawukuyo uyoba phezu kwakhe lapho lelo bandla livele kulungisisweni kungcolisa ubhaphathiza kamayongcwele lingene ezinsukwini zokugcina futhi umlolongela manje wenzela ukufika kwenkosi o ungabi yindleke mahadlahadla kukho mfowethu ephentekostali khanyisa ngezwi futhi ukholwe yikho konke ukuncukwalo ungaphumeli kulezi zikolozeni nezinto njengoba sibona ziqhubeka namhlanje ningamangazwe yiloko ngoba itshe liyinhloko liyeze likhala apha baba maduze nje unkulunkulu wami unkulunkulu wami yebo ngikholwe yiloko ngenhliziyo yami yonke iyakubona na niyazi ukuthi ngikholwa ukuthini na ukukristu manje thatha izindwangu zayizolo ilutheli imethodist ipresbyterian kanjalo njalo futhi ulidlulisa enqubweni sabonani la nqubo na inqubo kamoya ongcwele lokho ababenakho kuhlanganisiwe ekwenza kuze kube lapho ekwazi ukuthi ntenze lo mfanekiso wakho uqobo lapho ibandla lokristu beba munye ebunyeni unkulunkulu siphe khona ngiyethemba ukuthi niyakubona uma nikubona ngikubuza indaba ukuthi ngenkathi imvuselelo enkulu yasewelsh yayiqhubeka enye indoda enkulu lapha esizweni bacabanga ukuthi bazowela futhi babona imvuselelo yasewelsh oba kuyobe kwenzeka futhi besawela ukuba bathole babona esakhiwo eyayibanjelwe kuso ngenkathi befika ewelsh bazungeza beqala ukubuza ngokuthi sasikuphi isakhiwo babona iphoyisa elincane elithokozile limi ekhoneni lifake isigqoko uithomi esincane futhi lalishiba isakhiwo sale emoyeni ngapha nangapha kanjalo futhi ingakokela amadoda ayenyukela kulo ayeseli mnumzane ngangitshela yisiphi isakhiwo imvuselelo yasewelsh ebanjelwe kuso na lathi yebo mnumzane ngiyiso ngiyiso ngani na lalikhophoza injabulo nokukhanya kwemvuselelo yasewelsh welsh ngaphakathi kuyo belifaneleze kanjalo ibandla lepentekoste namhlanje libuza ukubani ujesu khristu na onguyezona namuhla naphakathi kukhanya kwevangeli lakhe bekufanele kukhanyise ngezwi lalo nyaka bembule ujesu khristu esizweni njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi laligcwalise kakhulu ngemvuselelo yasewelsh laze laba imvuselelo yasewelsh besifanele sigcwaliswe kakhulu ngokristu size simbonise emandleni yezwi lakhe labelwa thina kulolu suku bazalwane ningaqothi ezintweni zezwe ningakwenzi ngeminyaka enidedisayo hlala nevangeli qaphelani lonke izwi ungabuyeli kuloko omunye ubaba kusho asihambe khona manje lokho ujesu athi ngakuya kwenzeka kulolu suku yebo mnumzane sifanele ukuba ngokukhanya kwalo nyaka sibonakalise ivangeli luza nokukhanya kwakhe uwesley wayengukukhanya kwakhe ipentekoste yayingukukhanya kwayo kodwa sibeke phambili emgwaqeni manje singene kumlobokazi obizele ngaphandle okethi wayo khumbulani uma ninjalo nifana nje njengalelo phoyisa elalinakho kulo khumbulani lona ngunyaka webandla lesikombisi unyaka webandla laselaodikeya ngokwesabuna sesithathi bala ukristu kuyo yonke iminyaka yebandla okwakhulunywa ngayo ebebelini umnyaka waselaodikeya wawungomuntu kunayo yonke wamxosha wamenqaba wambeka ngaphandle yayibona inyanga ibamnyama ngobunye busuku ngaphambi kokuba uphapha welele roma esuke roma yejerusalema na jerusalema ibandla lidala kunawo wonke inyanga iyisifanekiso sebandla njalo ibonise ukukhanya kwelanga ekungabikhoni kwelanga futhi yabamnyama kade balokho eblackboard lapha iminyaka emithathu noma imine edlule futhi labonisa ababandla emakhulwini nasezinkulungwaneni zamakhaya kulo lonke izwe jikelele kwakuyini na isithunzi sikhathi sokuqala uphapa ake yashiya ngaza ukuba buyele lapha yeza ngegama likaphawulo nokunye kunye wehlele kulezo zindawo wayedingeka busiza umfula ukuba uwele kanjalo njalo umfula usidingelani sibusisa yini ndaba kanonyaka webandla siphila kuwo namhlanje na ndikubona na unkulunkulu ekumemezela ezibhakabhakeni kumemezela ezwini lakhe ekumemezela ephepheni kumemezela phakathi kwabantu na niyovulingana amehlo yenu futhi niboni ihora na laba yila lapho abafakaza iqiniso lokhu ngukukhanya kwehora ukwena umnyakazo wenkolo yobukristu kuyena emkhavini phezulu lapho manje ubumba nje umfanekiso wesine sabulenza ishumi lesikhombisa ncamashi lokho kwashiwo ukuthi kuyekwenzeka nina bantu babaphentekostaleniyohlala lithulele lokho futhi lingene kukhona ihora lokuphokelela selifikile manje isikhathi sokuvuka futhi lilukise isibandi senu futhi likhanyise ngevangeli likajesu kristu namandla yazi ukuthi lokho kuthandwa kwabantu laba baningi babangane bami bephentekostali behleli nophapha lezinto bese uthi umuza okungokomoya kakhulu kimi akulungile kumelela nebhayibheli yizwi likankulunkulu maliba iqiniso yebo mnumzane isikhathi manje sibonele iminyakazo emikhulu kubekele wo kubonekala kukuhle emehlela kwenyama impela ukhayifase wayebungeka kahle kulokho ayekwembule kubaphristu ngalolo suku lonke lolo suku kodwa ujesu wayekukhanya okwakwenza yizwi liphile kodwa imikhandlo yabo nokumile okunye kwaphuphuthekisa amehlo abo kukho wathi bayeke impuputhe ihola impuputhe bonke bayekala emgodini sibuyele kuleso sikhathi futhi bafowethu nodade wethu sibuyele kulelo hora futhi qaphelani kani naye sizathu sifanayo sitshela ukuthi lokhu kukhanya kukhulu esiphile kukho ezinsukwini esezadlula okulungile asimelele ngalothe nakho kodwa lo nyaka webandla laselodikeya qaphelani kumbulani ungonqatshwe ngukristu futhi lokho kanye kuyikho manje lo mkhandlo omkhulu usungezile ukuhlanganisa wonke amaprotestani ndawonye lo mnyakazo wenkolo yobukristu futhi wenzani na uthi ubeza lona ikala yizwi kobolwalo lezi likukristu bangenza kanjani na labo i-christian science ne-united brethren nabaningi balaba bani kwezinye izinhlangano ezinkulu kakhulu abange bakholelwa kuzalelwa kwentombi abange bakholwa abange bakholwa yilokhu nalokho ungazihlanganisa kanjani nabangakholwa na bangahamba kanjani ababili bengavumelananga napho mane likuwumo futhi nehlukaniswe futhi lithathe izwi likankulunkulu elingcwele futhi lihlale kulo ujesu kristu ubophezela kini ukubonakalisa izwi lakho into esidingayo namhlanje ngokuvuka kukama lakho sini omunye umprofethi uzovuka kambele nkosi ujesu kristu futhi uzoveza ncamashile akho akwethembise ukukwenza kweleke umuntu ngokuphukutheka uyolishiya futhi ahambe ngcobe umnyameni njengoba bebehlale benza abalani manje siyathole isizathu esifanayo ukuthi namhlanje ukuthi bengaba amabandla angaba umlayezo abethele izwi bakhiphele izwi ngaphandle manje umengezelo walo awukwazi ngisho ukuba nebandla lakho bayolivala lifanele lingene kukho uma ningakwenzi livaliwe kodwa ke kuthiwani ngakho na wo melani lokho kulungile kubulani isikhathi sokubethelwa futhi eduzane ukukhanya kwamanga kwabangela ukuphanga kukhule kukhulu kunakho konke izwe lake laba nako engilandi kungekudala ukuphanga kukhulu kunakho konke kwabe kwenziwa ngokukhanya kwamanga ukuphanga kwamadola izigidi eziyisikhombisa kwenziwa ngokukhanya kwamanga okwehlisa leso sitimela ejubane ne-Scotland Yard ayitho langa indoda bese behlukana nalo ngakho-ke kunesisindo lokho waziwa njengobugebengu obukhulu kunabo bonke bake benziwa ngabaphangi ngokwemvelo kwaphanga yizwe lokuphanga kwalo kukhulu kunakho konke futhi ukuphanga okukhulu kunakho konke kokonke kwenzeka ebandleni likajesu kristu kwenziwa ngokukhanya kwamanga ukubikezela komunye unyaka futhi ngenqaba ukukhanya okubikezelelwe lo nyaka amen ukukhanya kwamanga ukubanyezela kwayizolo ningahambe kubanyezelani kwayizolo hambane kuthi kobaluleni kwendodana namhlanje ningazehliseni lingene ethunzini lobuhlelo nithi izinsuku zezimangaliso sezedlule ujesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubaladala abakholwayo egameni lami bayokhipha amademoni bayokukhuluma ngezilimi ezintsha lezi zibonakaliso ziyakubalalela bathi kulungile kubapostoli hayi kithi lokho ngukubekezela ujesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalalela abakholwayo kulo lonke izwe yabo mnumzane manje nindaba na ukuhamba ekubengezeleni kubangele ukuphanga okukhulu kunakho konke ukhipha ukristu ebandleni yabo ukristu angazibonakalisa kanjani yena oqobo ezwini lethenjisiwe namhlanje ezinye izivumo khona ezibandayo zayizolo na abuye futhi mezi nje ukaba umnumzane ukuphanga kwebandla okukhulu kunakho konke ukumele na uthi kubulani ukukhanya kwesivumo khona kubandayo ngeke kuvuthiswe imbewu yanamhlanje kuphika imbewu yenkungu engabhezwa umhlaba ngumnyama isikhathi sabo unkulunkulu afuke futhi kukhanya khanyise kukhanya futhi yenze izwi lakhe liphile mpela kukhanya bese sivumo khona sibandayo ngeke savuthiswa kubantambo mpela ngeke kukhumbulani kutsoko ihambeni langa njengoba ngilitshelile kuqeleni ngizofanele ngikaphele imifanekiso indlela imvele ehamba ngayo anginafundo yokukwenza angiyifuni ngikaqala kuba nengikutshelile kunayo yakifundezweni nginojesu kristu ngimbole phila izwi lakhe ngo futhi yilokho kuphela ngidinga ukukwazi futhi uma umuntu ezalwa ngomoya kankulunkulu yohlola umbhalo okubona uma kuyimpendulo yanamhlanje impendulo yosuku ngukristu ukristu yizwi uma yizwi lifika kuphileni libonise kukhange kutshengiseleyi namhlanje kulo nyaka waselawudikeyo omnyama abambalwa nje abaningi engibemukelayo ngiyabajezisa ngibasole phenduke ujesu wathi futhi ubuyele muva phendukelani ezwini uyizwi wozani kuye yebo mnumzane kanye kuvela empumalanga kuye entshonalanga sisogwini lasentshonalanga kwakunezigaba ezintathu kutshalona kwakunezigaba ezintathu kwawela amanzi kathathu kusokuphawule futhi kwakunamuli imeditera kungena ejalimani ejalimani ekokhela noluza kwawela i-english channel kaphesheya kwangena i-united states futhi manje kwawela kwangena engilandi kwase kuthi-ke engilandi kuza kuwela i-pacific kuya i-united states futhi uselungisa indlela yakhe wehle ngomlayazo kaluza wehle uyadlula kuze kube yingxenye yokugcina yakho ilapho khwini lasentshonalanga futhi futhi kusukela kuvuthweni kwakusentlamvu kusukela kuye yonke indlela ebuyele kufa kuluza yonke indlela ehlele onyakeni bekufanele kube ukugcwaliseka kwevangeli manje amandla kankulunkulu akuvuthiswa ukukhanya kuye kwakhonjiswa ngokulungisiswa ukungcoliswa ngonyaka wephentekoste bekufanele kuvuthiswe isihlandla somlobokazi kwenzela ukufika kwenkosi ujesu kristu ukuze ukristu abonakaliswe ebandleni lakhe njengomuntu oyedwa yena nonkosikazi wakhe yena nomlobokazi wakhe amen leli yihora esiphila kulo lokhu ngukukhanya kosuku hamba kukho sindiswa wonke amajukujuku omhlaba ukumbenyezela kwebandla lalolu suku wadukisa kakhulu ujesu washo kumathewu amashumi amabili nane wathi kuyodukisa nabakhethiwe impela uma kungenzeka niyabo hayi uluther wayengeke amukele uluther wayengeke adukise emethodist imethodist yayingeke idukise ipentekostali unjalo niyabo kodwa kuthiwani ngomlobokazi na yilokho kukhipha amehlo amaphentekostali ya niyabo nibuyele esivumweni kholo senu niyenze leli yenu unahlela futhi ithole isigejala sendoda sinitshele ukuba nenzeni iphepheni lithembisa lezi zinto sithi ngabadala nabesifazane abagcwalisa ngomoya kankulunkulu uma nithi ninomoya kankulunkulu kini futhi unkulunkulu wenze isithembiso esithile lapha lowo moya ngcwele angakugcizelela kanjani uthi awu kungahle kube kulukile komunye onyaka asikukholwa ngaleyo ndlela lowo kusiwo umoya ongcwele indoda ecwaliswe ngonkulunkulu yona nezi bamunye impela kunjalo umkhiqizo wokuhlangana ukuhlangana phakathi kukankulunkulu nomuntu ungakwenza kanjani wesifazane ozoba ngumyeni wendoda ngokuphambene yenze izinto wesilisa kafuna wesifazane ukuba zenze na singakomisani na kanjani nezwe namahlalo nezinhlangano futhi sale kukhanya kwehora na kungenziwa kanjani futhi nentinto wethu na ngothando lobunkulunkulu unenhlonipho yomunye nomunye wenu singazibuyela kanjani lezo zinto na singauzwa kanjani na kubuyela ngqethangeni lethu futhi ningawalahla amaluthela ngoba alahle ikatolika ningamlahli uwesley ngoba ulahle iluthela nebo kanjalo uma nilahla into eyenzeka namhlanje futhi nijike nisuke kuyo uma nibona amabandla yenu ngene kulo mnyakazi wenkolo yobukristu enkulu nokunye nokunye kanjalo kunihole nonke ningene ophawini losilo futhi nilutholile abantu abaningi abanhliziyo ziqotho bahamba bangene ngqo kuwo wena wethi bangabantu abalungile abantu abangcwele babe njalo labo baphristi ukuba bekudingeka ngithathe ubungcwele bukajesu kristu nemizithelo zikamoya abaningi enu bahambile kulokhu manje kungesikho kungakunaki ngikholwe yilo lonke izwi lakho abaningi bayothi yo ngikhulume ngezilimi nginakho lokho kusikho qaba umnumzane abaningi babo bathi zithelo zikamoya yilokho ngabe yisona masithethe sonke sitshala unkulunkulu ngithethelele ngosikashana ake senyuse wena futhi ngizoba umpristu ngizothi kuwe lo mfo omncane ungena emzini ubizwa kujesu wasenazaretha ungamlaleli sikholwe izithelo zikamoya manje buka lapho umpristu wakho mdala nomuza Yeah. yena ukhulu wakhe ukhokho bonke babengama priest wanikela yonke impilo yobusha bakhe wahlala ngqo ekholiji lezenkolo waqaphela wakhona wenza konke abake bafundisa khona wazi umbhalo kusuka kuembya kuzethu uza ubhale phansi kokwakhe ubhale imibhalo kokwakhe ababhali bayakwenza futhi nangu indoda enkulu uyazi ukuthi uyiyo Wozalani ngekathi umama wakho waye kubeletha na bani wamangasehlangothini lombhede wakho na lowo mphiso mdala nomusa lapho umama nobaba babezohlukana khona ubani owahlanganisa izingalo zabo bobili futhi wabahola kubabuyisela kuNkulunkulu na lowo mphiso mdala nomusa ya futhi lapho Jehova ufune iwundi libe ngumhlatshelo ngesono osomabhizinisi bahlala emizini lapha futhi bathengisa izimpahla zabo nokunye nokunye imikhiqizo yabo nezilimo futhi noma yini bazokuthengisa aba wafuyile amawuzi futhi wenzani umpristi na waka isitende sincane lapho enzela bona ukuze bathengise amawuzi ukuze le ndoda ingakwazi ukungena ihlambulule umphefumulo wayo noJehova yini lo mfo uJesu waseNazaretha yenzayo na wayevela kuliphi ibandla na ungwaliphi ihlelo na liphi ikati lenhlanganyelo na sizomkhahlela simkhiphele ngaphandle ngeke sasihlanganisa nalutho naye ngoba usilahla sonke wenzani na wenyukela lapho futhi uthatha lokho lapha abantu bezama ujale mikhufula yabe sidisiwe ebandleni njengoba besiza kubiza kanjalo namhlanje nabantu abanomqondo wangokomoya wakahlala batafula walahla ushintshi wathatha izintambo futhi waziphotha ndawonye wabaqosha futhi wabiza lowo mpristi mdala wasabankulunkulu wenu indodana kadeveli Leyo lendala nomusa yakuboleka leyo mali ngenkathi ozengene kubani ozokweseka futhi kungcwabo musufile na lomphisi omdala nomusa unesithelo sikamoya kodwa ngabe lo Jesu waseNazaretha unasi isithelo sikamoya na awukwazi kwahlulela ngokukhuluma ngezilimi kanjalo wehlulele ngezithelo sikamoya kodwa ungubonakalisa ngwezi kaNkulunkulu lilethe emkhanyeni ukukhanya kukwenzayo umuntu ohamba kulako kukhanya Jesu Kristu engasengeli phezu kokukhuluma ngezilimi nakuba kwenza wayengesizwe sizithela sikamoya nakuba akwenza ubungeke wakwehlulela kodwa wakhole futhi wakucizelela futhi uNkulunkulu waphila nonke izinto zithembisa salolo suku ngaye lokho ngukukhanya kwehora lobo ngubufakazi umuntu engitshela ukuthi umoya ongcwele wela kubo uyophika izwi kaNkulunkulu ninjalo kunendeka lungile ngakho kunendeka lungile ngamakholeji ethu ezenkolo kanjalo njalo labe yifundisa umuntu konke lokhu lapha esayensi ezenkolo edungwe umqondo kanye nezinto zanamhlanje Nomuntu babekwenza ukufanayo ngokumelene nezi leNkulunkulu futhi babahole ngoba ngene kulokho kucekwa kwenkolo yobuKristu ezansi lapho ngani impela kulungile ngikhuluma lokho ekameni lenkosi qabelani futhi nibone uma kungezile iqiniso ukukhanya ukukhanya kwehora lezo zivumo khona ezimandayo azisoze zalethe isivuno sifanele siyibele ebandla lihlanzwe egazini lewulo futhi laba munye nezwi libe yibandla ngibengezela kwebandla kwalolu suku uJesu wathi kudukisa kakhulu cishe nabakhethiweyo uma kwakude kwenzeka abakhethiweyo nje kodwa njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa lapho imiphefumulo eyisishiyagalombili yasindiswa Yoba njalo kufikele kwendete nomuntu kakhulu bayingcosana kakhulu abazosindiswa ngalezo zikhathi kwenzele na uholela ngo ekubulaweni sijola ukuthi kulobu bumnyama abamanje esiphila kubo ngiyavala ngokusho lokhu kulobu bumnyama abamanje esiphila kubo lezi zinsuku manje esiphila kuzo lapho kukhanya sekuvele kucishiwe emazulwini kwacishwa lapha ngaphakathi ngaphambili ukusikhombisa kwaboniswa ngebhayibheli ezimpawini zisikhombisa okwakwenzeka futhi lapho uNkulunkulu kumemezela khona ngqo ezulwini uyenze ngqo futhi ukumemezela emhlabeni futhi amabandla hamba ngqo akele kukho ubani ozosindisa lowo mlobokazi omncane ogcine izwi ikhonake na kuzokwenzakalani kuye uma esexoshiwe angene emakhazeni ngaye uqobo na ngeke abanda izwi eliqinisekisiwe lezithembiso kulolu suku oyebo kufana ne uyadide ngiyazi kuyenza kubantu ukubone ibandla nje elithi awu ucishe nje ube yinto efanayo uJesu wathi uyoba ngale ndlela uyoba njalo kuze uyodukisa nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka oh yebo yebo mnumzane ngikhumbuza ngomfo waseFlorida kukudala wayekhuluma wathi wayenemoto Chevrolet eyamhlupha eFlorida wayesethi wayeyise garage Uthi lo makhenika wayeqhubeka lapho futhi wathola yonke into ebekwe ndawonye futhi wayengakwazi ukuyidumisa wafaka konke kuyo ayengakwazi wavuselela zonke lezi zinto ezehlukene kodwa okuthile okunye kwakungesebenze nje futhi wayengakwazi ukuyidumisa wayeqhubeka nje ezama futhi ezama umakhenika omncane wayenovalo wagijima nxa zonke kuso sonke isakhiwo ecosha lokhu nendoda imile ithi ngilinda imoto yami mnumzane ngisho isikhathi ukwazi ukukuthola na wathi ngenza konke engingakwenza enovalo ngempela futhi eqhubeka futhi wahambahamba umqondile mnumzane osempekile ugqoke kahle wanyuka futhi wayibuka imizuzwane embala wayesethi kwimakhenika emva kokuba eseniyekile wangqubuza ikhanda lakhe nxa zonke isikashanyana wathi awukuthinti ngani nje lokhu na awutholi umlilo lapho wathi ngezange ngicabange ngalokho ngakho wavele nje waphendula leyo enye into encane noma ngabe yini eyilapho futhi wathola umlilo ukhona imoto yaduma waphenduka wayesethi ungubani na niyazi ukuthi kwakungubani na ujiniyela omkhulu wakwa-General Motors wayakha into wayisungula kuleli horofo wethu lapho sizibuza ukuthi yini indaba ngemvuselelo yethu yini indaba na sinempahla nakho konke sinezakhi mshini kodwa ziphi izikhabisa mshini na yilokho esikudingayo ukuze singenise ujesu kristu enkundleni yini indaba na ngiyenitshela kunoyedwa lapho namhlanje haleluya ubizwa ngomoya ongcwele ungathinte izihambisa mshini uyizihambisa mshini zezakhi mshini sinamhlanje thina amaphentekostali elinye lamabandla elikhulu kunawonke esizweni izinkulunkwane eziphindeka zinkulunkwane zinezelwa minyaka yonke kodwa uphi lowo moya ongcwele na sidemukele ngokukhuluma ngezilimi futhi sibonile ukuthi kwenze kanjani imethodisti ukwamukela ngokumemeza uluther ukwamukela ngokukholwa nokunye nokunye kanjani akusiko yizwi yizwi livuliwe kukhanya kuvule izakhamshini futhi ziba yizihambisi mshini zizihambisi mshini uma yizihambisi mshini uma yizihambisi mshini sifika kumakhenika sidumise yini ikhinkike kunjalo thatha yizwi uma kunento yonke ncendeshetayo kulo ngeke yaduma beke celeni yonke imithwalo zonke izimfundisoze zonke izivumokholo ukuthi izihambisa mshini umoya ongcwele ngakhe leza ngezwi futhi uqinisekise izwi elitshengiselwelo lusuku khona-ke ibandla likhulu likankulunkulu liyovuka limi ngezinyawo zalo ngendiza ijethe lophephela lindizele ezibhakabhakeni kuyohlangabezana nenkosi yalo kunjalo impela kuze kuba senza lokho kukho angeke kwasebenza ukumayelana nalokho yebo mnumzane bani ozokwenza na bani ozokugcina kulolu suku lokho esicabanga ngakho na khumbula khumbula mfowethu manje kukhumbuza ngenye indaba encane ngingabuyeli ezindabeni kodwa umngane wami wayeme Carlsbad eNew Mexico ngenkathi sasilapho sibambe umhlangano ede Carlsbad futhi kwakunesigejare sabantu esehla sangena kulo mgede oha angigazi ngiyithande leyo nto ezansi lapho lapho kujule khona futhi cishe imayela emhlabathini mina ngenelisekile phezulu lapha ngakho behla ngawo ngifuna ukuya ngaphezulu hhayi ngaphansi ngakho ngibathatha lowo mfo wehlela phakathi labo futhi wayeyindoda nomngane futhi intombazanyane yakhe nomfanyana behla nabo futhi futhi behla phansi le bangena kwingaphansi elikhulu wo ngeqagela amakhulu ngamakhulu ngamakhulu amafiti ngaphansi kwengaphezulu lomhlaba behlela lapho futhi ngeke lapho ngasesishini khona manjalo yacima iswishi futhi kwakumnyama kakhulu futhi kumnyama ama kuze kuba yilapho ungakwazi ngisho nokubonisela zakho sehla phambi kobuso bakho intombazane encane into encinyane yayosaba ngempela iqale kukhala kakhulu kephimbo layo lonke okumnyama kumnyama kumnyama ikhala kakhulu kokuhayiza umfoko omncane kwenzeka ukuthi wayimile wamemeza kakhulu ebumnyameni wathi ukesabi tete wethu omncane kunomuntu lapho ungakhanyisa kukhanya Hallelujah! This is what's happening. The Lingana! You can catch a Zang, you put a little love on them sons of the Chinese Ukaga. No, he goes to Jesus Christ. Oh, yeah, he goes to Jesus Christ. Kubulani kubuja abantu abathebile izinsukwini zokuzalwa kukaJesu abakhishwanga futhi baphuphuthekiswa ekubingezeleni kweJerusalema bangenkathi befika lapho bebuza ngaye isayense yezenkolo isayense yabo yezenkolo ayikwazanga ukukuchaza kodwa ngenkathi bephambukile bakulandela kuya ekukhanyeni kokuphila kuphakathi nina bosomabhizinisi namhlanje ningabheki ukubengezela kwalezi zinhlangano kodwa nibambelele ezwini liniholele kukhanyeni ngesabi tete wethu omncane kunomuntu lapho ungakhanyisi kukhanya Inokhethi lapho ngenza izilaka niphile ngokufanayo njengoba wenjalo ngaleso sikhathi aziqinisekise yena uqobo ukuthi sengiyezulu lomhlala phakade ngakukholo na asisukume ngemizuzu eyishumi nahlanu ngaphambi kwesikhathi sokuya emhlanganweni olandelayo ngingathanda kuphakamisa izandla zenu bese nithi nkulunkulu ngikhanyisele ukukhanya kulokhu kuza ngikholwa yezu ngikholwa yisakhe mshini faka izihambisa mshini kimi nkosi phakamisani izandla zenu bese nikhala kuye nkosi khanyisa ukukhanya kunomuntu lapho ongakhanyisi ukukhanya sifile ekukhumanisini futhi sadliwa yizo zake izinhlaba zenkumbi yezinhlankano kodwa kunomuntu lapho ongakhanyisi ukukhanya lowo muntu ngumoya ngcwele eqobo lwakhe ujesu kristu ebonakeliswe kumoya kosi jesu thinte ngazinye zalezi zandla hhayi izandla kuphela kodwa ugijime wedle ngenkalo uye enhliziyweni bese ukhanyisa ukukhanya bevakele egameni likajesu.